إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarunji abebitibwa hafidhakumullah saballa kirize okusiba kwa mwe ne ibadati zonna endala zemukora tuchagenda maso ne chafayo chabana bayisiraili oluvanyuma lwokubeeranga bavudde mu matwale ga Firauna era musomo gwaffe ogwayise twalabyenga abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubeera nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasitula delegation y'abasajja nsanvu mu basajja abalongoofu min bani Israel ne bagenda okusinkana nibagende limikati yowechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa berenga ya yogera. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ninga abantuba no uibali. Awono tuigawo nti. Mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah nga tukozesa. Ebintu ebirungi. Mukusinza. Oba mungiri yemu mubantu. Yesonga lwachi nabinga achali wonga mulamu sallallahu alayhi wa sallam basahaba besabiranga naye bali ne bife byenja olubingi bibagamba ngante ud'ulana ya rasulullah tusabile ko wange gomba kawa Allah oba ud'uli ya rasulullah kati abasajja bano bulongofu bwabwe no bulungi bwabwe tebagenda kogali Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi Musa akimanye nti Allah abagala Allah akola ki abagala byagenda musaba asobola okubigaana nga nabbi Musa yali musabye nga ali yekka ate Allah asobola okubimuwa nga musabye ali yekka ate Allah asobola okubimuwa olwaba abantu bakoze eki bali nabo era tuyigewo nti abantu Allah bayagala mu bantu be baba mutya nabbi Musa tiyakunganya basobozi bamanya mubo tiyakunganya bandiyo mubo tiyakunganya bayivu nya bali gamba la wabula yakunganya mubo abali basinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala biyatwala kitegeeza kinti ahlul imani be bamatalinga eri Allah subhanahu wa ta'ala bannanyini iman biba matali ngeri Allah subhanahu wa ta'ala siyu eni na abajituramu aa baso bolo kubeerawo bonna abali mu UN nga tebazito wa musajja ali bukomansimbi ayibase wansi w'ekigango atalina kyakulya nenga omutima gwe gubukadde mu gulumiza nnyini gulu nansi ate nga abo nga bakunganye nga teba nga bukunganya obukiriza bwabo bonna nam nga tebuwera bukiriza bwa muntu atya omugwati nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala abagenda okuwona emitawana bebo bokka abamumanyi abamufaako abamugulumiza eyo nsonga abasiraamu mujimanyi okujimanya kirimu omugaso munene mu migaso gyosooka okufuna kwe kubeera tuhibbu salihin kikuleetera okwagala abalongoofu ne bw'obeera nga weemanyimu obukendeevu nam mu ibaada ze tusinza nazo Allah subhanahu wataala kwe kwagala abantu abalungi Allah baayagala aha ne bwe tubeera nga ffe twenyooma nti tuli ku levo gye bakola batya ku levo yaabwe ekyo nno kikuleetera okubeera nti bujja ku lunaku lw'enkomerero weka ng'oli mubo ng'oli butereevu mu bantu abo bo biwali toli minimo jeje munabo tola bantino sahabi ya janaga ambo mbaka sallallahu alayhi wa sallam na angama anti ya rasulallah tuwe ila wano netuge na kumaka agafe netuwe ili netukuyoya nibu tukuyoya tutamle netuja wano kumuzikiti netukulabako naam ni ya rasulallah yaum alqiyama tulikusanga wa ogenda kubere eri mu bakubwa eri mu banene ya makuru mu banabbi banno tugenda kusanga wa naam nabbi namugamba nti almar'u ma'a man ahabba omuntu kulunaku lw'enkomerero agenda kuwangala n'oyo eyamusulanga ku mutima. Anas bin Malik agamba nti fama asarrana shay'un a'dha mimma sami'na min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tetufuna nga kosanyo nam lisinga elyo lyetwafuna mumubaka nga tulide kigambe ekyo ngombaka wa Allah akikola ki ngombaka wa Allah akyogera tetwafuna kosanyo tetwafuna kosanyo lisinga sanyo lyetwafuna nga tulide ombaka wa Allah nga yogera kigambe ekyo yani batebinga namanya nti no nabbi waru nga badde naye ku dunia bagenda kuba naye ku ki ku akhira. Kakati bango omuntu lyabeerawo nga yagala abalongoofu tekitegeeza nti addaawo yegayali yakola ibada ya kwagala abalongoofu naye osobola okubeera nga olina obukendeevu bw'olina mukaweefu beewo ow'okwefaako n'okwenunula naye Allah n'akuteeka wamu nabo olw'okubeera nti wayagalanga abantu abo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala alage nabbi Musa agende aballage Taurat atuse Taurat eja abaana ba Isiraeli Taurat eno jagenda okubaleetera yeriwa Taurat kye kitabo kya nabbi Musa alayhi assalatu wassalam era ekitabo ekisinga ebitabo bya babani Isiraeli byonna ekitiibwa n'enkizo era nga kye kitabo ekisinga okubeera ekyenkizo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu oluvannyuma lwa Qur'an bannabbi ba bani Isiraeli bonna okuva ku nabbi Musa alayhi ssalaatu wassalaamu awaliwo safaali nnene waliwo bannabbi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira mu abo Allah be yatunyumizaako ne mu abo Allah baatatunyumizaako naye abo bonna baala muzanga kitabo kino ekiyitibwa at-Tawrat. Biki ebyakirimu Allah yasooka n'abitufundiza wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan likulli shay'in fakhudhuha biquwwa wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar al-fasiqin. Allah yatugamba nti mutawrati muno yawandiikamu min kulli shay'in buli kintu maw'izatan mwabalimu okubuulirira kwekuliwa nga Allah kwatubuulirira mu Qur'ani tubeere balongoofu tukole tutya bwe tunaalongoosa tujja kuyingira ejjana bwe tunaabeeranga tulongooseza tugenda kufuna emitawaana ekyo bayita amaw'iza okujjukiza n'okubuulirira okulyowa emiki emyoyo. Ekyokubiri wa tafsiila likulli shay'in zi ahkam ennamula omuntu bwakola bwati kino kibeera bwekiti mathala katugambe nti nno singa omusajja afuna okusowaga ne mukyala we n'amugamba nti nkutalase omukyala oyo ayingiramu idda gy'ayingiramu alwala oba agenda mu nsonga emirundi emeka emirundi esatu singa giggwako ng'omusajja ono tamuddidde aba afuuse ingo omukyala omulala yenna ow'ebbali wadde ye maama w'abaana be ekkumi n'ababiri naam abatakyali mukyala we nga takyakkiriza mukwatako wadde mu ngalo wadde okutuulawo ne bakuba olwali lwaki emyezi oba idda ekoze etya bw'aba amwagala ayina kuddamu kumwowa bupya nga bw'ojja nti nno lwamuleeta ku olwo kitegereka aha wa hakadha kakati ena aha kati ebiri mu maaso na insha Allah bichebi ebiri mu Tawrat siwe tuli kati mukiseera kino Tawrat elimu ki kati wa tafsila likulli shay'in zinnamulizo nkwadde ke ekyo kulabirako nti ennamula zaabuli kasonga ke bali beetaaga baba ni Israel mu ddiini yaabwe ne mu dduniya yaabwe zaalimu mu Tawrat wahuda eranga bulungamu yaani omuntu yenna abeera yeekutte ku kitabo ekyo Tawrat agenda kubeera ku bulungamu naogat fakhudhuha biquwa ekitabo kino beera ng'okyekwatako n'amaanyi olage n'abantu bo olage n'abantu bo babeere nga bakola batya nga bakyekwatako tugambye Tawrat kyekitabo kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne tugamba nti bannabbi bonna kyebaalamuzanga bonna oluvannyuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah agamba inna anzalna taurata fiha huda wa nur eno aya tugikomeza emirundi egiwerako mazima Allah subhanahu wa ta'ala yassa taurat erimu obulungamu erimu n'ekitangaala naam obulungamu bwe buliwa omuntu yasilamu min ad-dalal awona okubeera omubuze nga yekutte ku Tawrat kitegeeza ti omuntu yenna min bani Israel yayagalanga okuwona okubeera omubuze yabanga alina kulungamizi bwaki yabanga alina kwekwata ku njigiriza ya Tawrat ng'olwaleero ayagala okuwona obubuze alina kubeera nga yekutte ku ntegeera yaki ya Quran kitegereka ekyokubiri wa nuru mulimu ekitangaala walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina Qur'ani no Allah subhanahu wa ta'ala ajifula kitangaala kyalungamiza nacho kyamulisa nacho abaki abantu kitegeeza ki nti omuntu yenna yabanga asome Tawrat yatambulyanga kubayina yatambulyanga kubunyonyofu yatambulyanga alaba ekigwanidde n'ekitagwanidde ngalaba ekiri halal n'ekiri haram ngalaba obulungamu n'obuze nga bukola ki ngabulaba lwaki kubanga nuru kitangaala kimulisa wonna waayita mu mbeera ze ez'eddiini twagamba nti eno aya efaanananga aya egamba walakad ataina musa wa haruna alfurqana wa dhiya wa dhikra limadha lilmuttaqin nawa musa ne pa harun alfurqan ekitabo ekiyamba omuntu okwawula wakati we obulungi n'obubi wa dhiya eranga kitangaala wa dhikra eranga mulimu okujjukiza eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah ga inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kakati mujivne ikifo tuli mu kifo kituufu okkoona ku aya eno n'okugiwaayo obudde obutonotono aya egamba etya aya eri mu surati Al-Ma'ida Allah bwe yayogera ku Tawrat yayogerako ebintu bino wammanga ekisooka inna anzalna tawrata mazima Allah yassa tawrat yagissa atya tiyagissanga bwe yassa Qur'an Qur'ani Allah yajissa mufassalan nga bwaba wensonga Allah nga asindika malaika Jibril ungeja ngegambo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama imtusa ko baka obako bongebera aya Qur'an obanga zibazi aya za Qur'an rusya jangani ayem rusya najani ayati ngaziwerako muri sura namba naam bwechityo ne Tawrat yakka omulundi kutya gomo tekigaana tukitegeera nti olwo obubaka nabbi Musa taddamu kufuna nga obubaka bulala bwonna obubaka bwamukangako Allah namuga akola kino kikola kino wanokola ngaamuze asigadde amulungamya naye amateeka agagayidinga obulamu bwabwe byonna nga biwandike mulundi gumuki mu Tawrat kyali ku Tawrat kyokkeekyo la kyali ku Tawrat kyali ku Injili kyali ku Zabur ebitabo byonna ebyakulembera okukka byakkanga omulundi gutya gumu era mu miiza ya Qur'an kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yagissanga mufassala ng'agissa buli wabangawo obwetaavu okutuusa lwe yajjulira mu bbanga lya myaka abiri mu emeka abiri mu esatu kakati Allah agati yahkum biha nabiyun bannabbi bonna bagenda kulamuza Tawrati eyo ekibuuzo ni nabi Isa aljawabu naam ni nabi Isa alayhi salatu wassalam ni nabi Daud nanyini Zabur aljawabu naam ni nanyi didda bi Daud nanyini sabi chitiba Azabur kubanga wabu na min anbiya ibani Israel. Bonna bali mbannabbi babaana ba Israeli. Era amateeka ga Taurat gasigala gafuga. Tugamba nti agamu ne gatuuka n'okuyingira ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ngachi twakikoonako wali emabega ne tugamba nti ekibula Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda e Madina ng'asengusa agenze e Madina yasigala akyasala nga yolekedde luddawa Baitul Maqdis. N'amala ebbanga lya myezi emeka? 17 nga atunudde Baiti al-Maqdis bw'aba asaala gy'atunula. Okutuusa hadithi eri gye mujjukira obulungi Abdullah ibn Umar bainama nnaasu biquba, abantu baba bali ekuba nga bali mu swala, idh ja'ahum ati, omusajja n'abajjira, faqala nga bali mu swala naga ti inna rasula sallallahu alayhi wasallam kad unzila alayhi laylata qur'anun, ekiro kino nabbi wamwasiddwa ketteeka, wakadi umira alagiddwa ayastakbila al-Kaaba, alagiddwa nti atunule mu Kaaba. Bali muki? Bali muki? Bali mu swala. Hadithi kan fastadaru ni bachuka nga bali mu swala munda. Wakanat wujuhuhum ila Sham, bali batunudde Sham yani Baitul Maqdis, fastadaru ila al-Kaaba. Niba wunsika batunude ruddawa, batunude eka mukaba. Tuiga ucha, waru faida. Ncho kirizibwa okwogera n'omuntu ali mu swala. Okirizibwa okwogera n'omuntu ali mu swala. Singa wabawe ensongeri inevitable. Eteberika. Okirizibwa okwogera naye. Bwebera nga yeberika, tokiriza kwogera naye kubanga omuswarafa. Omuchusa timing yaliko. Birozo biri muguru na biri waguru eri Allah subhanahu wa ta'ala, bwenga omugira gwotyo kakananga agenze mukatala enza n'obutadda okutuusa nga salama amazo gitoola. Nolwekyo wampiga obujulizi buno nti yajjanga bali mu swala, tiyaga nti akambalinda mali okusaala yabatuusaawo ddala etteeka era nabo ne bakiteeka mu nkola nga bakyali muki mu swala. Era olwo n'obujulizi obulala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi, ani oyo? Zakariya. Yasaba Allah edduwa, tujja kubiraba mu maaso, na yeye abali mu swala malaika ne zimukoola ng'ayimiridde asaala, nam ne zimuwa amawulire ag'essanyu aga Yahya ng'ali muki? Ng'ali mu swala. Tukiganyulwamu tutya ffe mu mbeera zaffe eza bulijjo? Kyoyinza okubeera nga emmotoka ekuleka, nam ate omuntu ali mu swala, ate wali ekisumuluzo tajja kutegeerawo. Kitegereka? N'omugamba nti ekisumuluzo nkiresaawo kameza akatono wansi wakatambaala awo, ekitambaala ekyo kibisa kameza akatono, we wali ekisumuluzo n'ogenda n'omalamu. Zambi nedda, yajuzi kikirizibwa? Naamu, kiri mu bintu ebiri inevitable. Obujulizi bujja luddawa mu bintu ebifaanaganako bwe biti. Kitegereka? Sheikh Abdurrahman agamba nti ate okuleeta khabari ng'oli mu swala nti wai bakuwadde Allah akuwadde ekyengera. Waji? Allahu alamu, ekyo tekiri inevitable. Tetwagala kugaziya nnyo mulyango guno biidhinillahi ta'ala. Tujewe ekyo nti kiri inevitable, omuntu akola atya? Akirizibwa okubeera nga akigamba omuntu ng'ali muki? Mu swala. So si kugifula nsonga ya kunyumya n'abantu abali muki? Abali mu swala. Kakati bannabbi bonna baalamuzanga ekitabo kino At-Tawrat. Zabur temwalimu nnamulampya zaawukana ezo eziri mu Tawrat. Mwalimu ki? Mwalimu al-mubashirat, amawulire ag'essanyu. Bwe munaakola bino mujja kufuna bino, bwe munaakola bino mujja kufuna bino. Yaani yajja kuzza bujjandasi abaana ba Isirayiri n'okubagamba n'okubongera okubakubiriza okwekwatako Tawurat n'okubabuulya biki ebibalindiridde mu ssanyu singa banaabeera beekutteko Tawurat. Nga Allah bwe yagamba mu Qur'an nti walakad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadiya as-salihun, mazima ddala nawandiika mu At-Tawrat mu Zabur oluvannyuma lwaki lwa Tawrat. anna al-arda nti mazima ddala enchi ensi yarithuha ibadiya salihun egenda kusikizibwa abaddu bange abalongofu ekirimu na mubashirat naam kirimu na mubashirat teeka lya halali oba haram nedda kitegereka ateyo injili ya nabi isa alayhi salatu wassalam yo yajja okunywezawo tawrat na yenge inayo amateeka amatono tono geri mukuchusa mwebi abana ba isiraeli byababaddeko tuchija kuchigambo cha Allah chigama tuwa uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum ngenda kufura ebimu kwebi badde hala badde haram kumwe mberenga byafurira halal erawe wavi mbirigo nabana ba isiraeli ngabe tujjo kulaba kitegereka wachali bwe kityo twachikona kema bega nti olwensonga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okujja olunyonyo emyaka lukaga ejitali munnabbi yenna jemyaka jisinga okubeera emiwanvu nga bana ba isiraeli tebali munnabbi yenna tuli fenna agenda kujja olunyonyo emyaka egyo lukaga ajja abantu ku sharia ya nabbi Musa abazze ku sharia ya nabbi Ibrahim alaihi salatu wassalam nga Allah yagamba thumma awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen nolwekyo ebyo tawrat mubufunze ennyo biki ebyali mu tawrat ebirala ebyali mu tawrat mwalimu okubeera nga Allah abuulira abaana ba Isirayiri ebintu ebyali mu byafaayo by'abannabbi abaakulembera era mu tawrat mulimu ekyafaayo kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam nga bwe kiri mu Qur'an nga bwe kiri mu Qur'an wabula enjawulo ekiriko nti nno kye ekyafaayo ekiri mu tawrat kye kitoogera mu ebyo ebiri mu Qur'an wali nga nabbi Yusufu ali ku luzzi tekyogera luzzi tekyogera luzzi fi ghayabati aljub ng'ali mu luzzi naye ebisigadde byonna mu Qur'an ng'ekyafaayo ekyo bwe kiri mu Qur'an bwe kiri bwekiri luddawa bwe kiri mu tawrat kitegereka era mu ngeri yemu mwebyo ebyali mu tawrat mulimu ekyafaayo kya nabbi Adam alayhi salatu wassalam amakulu ku ntandikwa y'okutonda omuntu ekyali wakati wa Adam ne Iburisu byebyaliwo okulya ekibala Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugaana okubeeranga alya ebyonna engeri gye baava mu ggulu mu jjana Allah n'abagamba bakke ku nsi ebyali wakati wa batabani be ababiri ayitibwa Qabil ne Habil ebyo ebimu bifaanagana ku bwebityo bingi bikyalimu hatta nemu Bayibuli lwaki mu ebyo bye baakyusanga bye baabanga balinako endasa okukyusa baayagalanga kusika mwoyo gwa bukkiriza mu bitabo ebyo ama zino stories ezisajjibwamu nnyo bukkiriza ebyo baabirekangamu kitegereka era bw'ogenda n'osanga omukatoliki omusanga akimanyi nti Adamu yalinayo abaana ababiri omu yatta munne nga bakikola batya nga bakimanyi bakimanyi nti nabbi Yusufu yalina baganda be gundi era baakola bwe bati ebyo bisingana bikola bitya lwaki olw'ensonga ebintu ebifaanaganako bwe bityo tebaabanga na nsonga lwaki babijjamu ne babirikamu ne balyoka bakwata obukaafu ne babusonsekamu ne bakwata obukkiriza ne babusikamu ogenda okakkana ebitabo ne bifuuka mubaddal muharraf nolwekyo ekyafaayo kya Qabil ne Habil bamuyita Kain omulala Abel naam abo abaana ababiri ebyo kyalimu mu tawurati mu bujjuvu ekyafaayo kya nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ne eryato ndoza bayita na Noah's Ark sibwe baliyita seka ali aha ekyafaayo gye kiri mu bujjuvu bwakyo nga Qur'an bwe kikola etya bwe kinyumya ebintu ebyenjawulo byonna ebikiriko engeri abantu gye baazikirira gye baakola batya amataba abiki ebyonna wabula obuntu woosiŋŋaana obuntu anti kati wetuli kati otunda Bayibuli mulimu obukyuka mu Bayibuli naye eri mu tawurati gye tuli ekyafaayo ekyo kya nabbi Nuhu nga bwe kiri mu Qur'an bwekyo bikyali mu ki bwekyo bikyali mu tawurati emirembe gye gyakoma okugenda nga gijja jibako mango gena nga basika mribala banga wanotumkwa inzo kuloba o imani nga baka sikao nga bateka ona sorania ichinto chigomezo omuntu kunzikiriza ichi naswara nebito bilala ebifanaga nako bwebito ame chafe chana binu alayhi sallatu wassalam ichi bwechi bwechi chari mubujuvu mutawrat nga bichiri mchi nga bichiri mu Quran era mungeri yemu mwalimu chafe chaba nabbi nga Hud mwalimu chafe chana nabbi Saleh chafe chana nabbi Ibrahim chafe chana nabbi Lut chafe cha ashabu Madian bantu bani banabiyani Shuaib ni ahdafi ezali wo ni Firaun na byonna okutuka kukuzikila kwa Firaun okutuka kuchi kukuzikila kwa Firaun ebyo na Allah yabiteera abana ba Isiraeli mu Taurati nga record yobulamu bwabwe bibaze bayitamu ne Firaun era mungeri yemu ne byafayo byabo abali bakulembedde lwaki ebyafayo bino Allah abiteeka mbuli kitabo abantu basobola okubeera nga bamanya enkola ya Allah tekyuka kyuka ku bakiwaji bamaware esigala yemu era enkola ya Allah mu balongoofu naye esigala yetya yemu kati abantu beerondereko baagala history nabo ebateeke ku saidi ngeyawali betusomako abalungi kubanga buli mufenna tulina history waffe sibwe kiri oba history twagala naffe eteeke ku saidi yabali abaazikirira ne babeeranga bambalagana n'obusungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era mwe biri mu Tawrat mwe muri kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwaki tulaga obulungi mu Qur'an wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah kubanga gwe moyo gw'obu nabbi gwe moyo gwabuli kusinza gwe moyo gwabuli milla Allah yateekangawo kubeeranga bawula Allah subhanahu wa ta'ala ngabu ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudu Allah wajtanibu at-taghut uwechtibu Allah subhanahu wa ta'ala buli umma buli kibina kya bantu yakisindika mu muki omubaka ani abudu Allah musanyo katino barakallahu fikum ani abudu Allah okubiranga basinzani owechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yika wajitanibu at-taghut mwekeke okubiranga musinza bujone kitali yani Allah ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kakati eno aya eri mwezo ayati ezali obuterevu muchi mutawrat egambe tia wa idh akhadhna mithaqa bani Israil endagano mithaq jibaita al-ahad al-muakkad al-mughallaz kitabaita mithaq ukisingana nyo mu Qur'an kitegeza ati al-ahad al-muakkad al-mughallaz che kintu Allah kyalumiriza nacho abantu kino kiberanga bwekiti oye nali kyawukana ka agenda kufuna omutawana kibaita mithaq naam endagano Allah jaraganye sabantu naam al-ahad al-muakkad al-mughallaz bidha naam kakati mweye byali mu Tawrat mwe mwali okulumiriza abana ba Isiraeli ne kintu kino wa idh akhadhna mithaqa mithaqa majulid bani Israil la ta'buduna illa Allah temusinzanga okujja ko musinzenga Allah subhanahu wa ta'ala yika baku mendagane eno abambaji kuma faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun mubo mulimu abalungama ne banji kubo bali bono nefu muayindala wa kathirun minhum saa ma ya'malun banji kubo bayonona emirimo jawe ne bilefana ko bwebiti bawunzika bakoze batya basinza Uzair bal ne bagama tu Uzair ibn Allah Uzair mwana wani mwana wa Allah tabaraka wa ta'ala nikati abo bitogera kaba sinza Uzair bali eno mu maso nga nabbi Isa natero kujja nabbi Isa wakati we nabbi Musa wali safari nene ban nabbi bayitirivu nyo tulifenna aha kakati kyali eri mabega che kiri mu Tawrat la ta'buduna illa Allah temusinzanga okujja ko musinze Allah uyi tauhid ilanga yinsonge singo obukuru ebyetumiza abaki ababaka wabil walidaini ihsana mwalimu kuisanga obulungi abaki Oisanga bulungi abazadde abakadde ababiri. Naam. Wadhil quruba nukiso bulungi abenganda. Wal yataama nukiso bulungi abaki bamulikwa. Wal masakin nabetaavu waqulu lin nasi husna. Bwembanga mwogera n'abantu mwogerenga nabyo ebigambo ebisinga obuki obulungi. Waqimu salata muyimirizewo essala, wa atu zaka muwe zaka. Zaka tugirabye nga Allah yagibawandiikako, essala tugirabye nga yabawandiikibwako. Aha, n'essala eyaba bani Isiraeli yeswala yaffe enyini nyini gyetusaala abange, essala yaba bani Isiraeli erina figa yeswala yeswala yaffe gyetusaala. Naam, serikali kirimu agambye nedda. Ani aina ansa? Esala ya babani Israeli. Yenu jatula ba Allah jaba lalikako. Yalina figa yesala ya fejetu sala. Ruwarero. Naam. Tutandikile kumuendo. Muendo ja zari meka. Zari swala bili zoka. Kumacha neka ungezi. Fa auha ilayhim anisabihu bukuratan wa ashiya. Muayenda fa auha ilayhim. Mada? La yusubitu wegami. Esosi yeyo. Naam ansabihu bukuratan wa ashiya. Waluni aye ndara. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi wa rkaima arrakein. Nedda. Illa ramza. Wadhkur rabbaka كثيرا وسبح بالعشي والإبكار هي جنب الدين جعلا وسبح بالعشي والإبكار الصلاة يا أبو يبان يا كسارة كمacha نكوعيز أما كل تباين الصلاة مكا تباين الصلاة تانو باين الصلاة مكا بيري إيران المويتشو إيش لقيتشو كوبير النبي موسى يسجلا جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نبي زاوير التانو mu Isra wal Mi'raj dayo bazikendi ze nzeizangi zali mika zali bi za gamba zaba komiyayo watyate ettano ukutusa nabi sallallahu alayhi wasallama yagama distahiyatu min rabbi azikendi za zije kuma 15 zizino zuweze 5 aa ezo kanzi kozenja ezo kanzi batwalire ne tubane sala mika 5 katye twagaram figa yeswalezo enamba tujirabi figa yeswalezo efanana amakuru ensala yayo efanana n'ensala jetusalam obanedda awe tulikat mukisera kino okwanu kulobota twala budde ntingo jeke ebintu ebitono tono ebyomunda yo figa eyo kunguru eyeswala yemu kwabanga kuyimilla kwabanga kutama kwabanga kuvunnama kwabanga khushuu obutebenkevu muyo. Naam, ebyo yebange swala yabwe. Amma okuyimirira fanadatul malaikatu. Malaika nezikowola nabiyani, nabiyani, nabi Zakaria. Zakaria achali ku sharia Taurat? Naam. Achali ku sharia Taurat. Nezimukowola wa huwa qa'imun ngayimiride yusalli. Akola ki? Tulabye nti swala yabwe babanga bayimiride. Tugama tibana hapa tude kuntebe mumachachi. Ntibari kumilla eri. Au ba mutakabirun. Banadbida. Aulide buronj. Ba mutakabirun. Ba chuwaji. Bananta gambu wako. Aha. Ba kura bida ambu buzebu hawe. Iswala ya haba nabbi. Kwa banga kula kutia. Echo chimu. Echo kumili gamuni murukoo. Gamuni mune sujudo. Ya Maryamu, wangi gwe Maryamu, ukunuti li rabbiki, wasjudi, warkaima arrakin. Al-kunut, chida futu chifunamu kuhimi lida. Al-qiyam. Warkai, ukutami. Naam, wasjudi, warkai, marrakin. Ovunname, ukulotia, ukutami. Chitegezaji, timuabanga moku vunnama, muabanga mnukura kutia. Mpwezu ganti hati unu Maryamu, hati alienu kugundi. Nabi Isa utanazali wa eche kiragiro Allah chwa Maryam ngali mihrab tannafunana taiha tannafun achali wa Zakaria tannafunana na rutulwa nabiyani na nabi samakuri chibaita injil tachina kola kitia tachina achali ku sharia yani ya nabi Musa alayhi salatu wasalam ya Taurat tulifena bibitibwa era mwebyo ebyali mu Tawrat kwekubira Allah yabagana okuttingana wakati waabwe okuyiwa emisaayi wakati waabwe wa idha khadhna mithaqakum la tasfikuna dima'akum era mwongeri yem Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo biyateeka mu Tawrat mwalimu okuba omwenzi amachi amayinja echo nno kyajjira ddala eno hatta waliwo negundi neketuulira abayiri nga banyolana nakyo abagundi abaki abakristaayo oba abakristo ekyafo ekyamaliya manga ddala ena omuntu gwe baaleetanga akoze eki gwe baaleetanga ayenze n'agamba nti kumwa atayendanga amukuba amaki amukuba amayinja nam amakulu hukum baali bagikola batya baali bagimanyi bulungi naye tulina obujulizi obw'ekitiibwa obusinga obwo nam obuli mu Qur'an bal obuli mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gyemmanyi obulungi ya sahaba eyitibwa Ibn Umar eri mu Bukhari abayahudi ab'e Khaybar bwe bayenda ne bajja eri nabi sallallahu alaihi wasallam akole ki abalamule nabi naga ma tajiduna fi sha'ni taurat kiki mulina mu taurat ne bagamba nti tumuweebulaawo ne tumukubakubamu awo empi n'abagati mugireete ne bagireeta ani yaliwo mu bayahudi abaali basiramuse Abdullahi ibun Salam nga waali fafatahu ne bagibikkula yagibikkula yali mukujjukujju n'ateekawaawo omukono awe yeefudde nga anoonyanoonya sayidi yeenu kumbi ekigalo waakitadde atadde kanyiriri wennyini eha ku aya wakoze eki waatadde Abdullah ibn Salam naga irfa yadak sulo mukono hadithi egambye etya fa idha fihi ayatur rajim bagenda okulaba nga wali aya eragira okuba omwenza amaki amayinja nabbi n'alagira ne bakola batya ne bakubwa farujima n'alagira ne bakubwa amayinja tuli fenna awo ennyini nyini bwe baali bajja Allah yamugamba zino ayati ziri mu Suratul Maida yamugamba nti bwe abazze fahkum bainahum au arid anhum oli waddembe okubalamula oba oli waddembe gatyanze mundeke mugende amakulu mukhayyar waddembe omusiraamu waddembe okulamula wakati wabaki wabakafiri singa babeera bazze wa in hakamta ne bwoba olamudde fahkum bainahum bil qisti yani oyino balamuza Qur'ani kitegereka kakati bajja abalamudde inam ya Qur'an yani bwebwenkanya buno bwenyine nyine bwe bali balina wali yali abagamba kubalumiriza bulumiriza so sinti alamuza Tawrat kubanga Tawrat ina kulamula kutuli mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne muli metteeka abagati etteeka eri lye yewa mwe diwa fakedra chenyina eno ewange tuyiga wonti tukkirizibwa okulumiriza omuntu atali musilamu n'ekintu ekiri mu kitabo kye bujulizi buli kiriya bulungi nnyo tewali abugaana okujjako ayagala okuleeta obwamawale mu ddaawa tuli fenna kakati abantu bano bamaze okubeera nga abalamula baasiima beekandagga nam Allah naga wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tawrat fiha hukmu Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik nga baasukka obuyabuya bazze obalamule ate balina Tawrat etteeka lyennyini balirina mweriri mu Tawrat ate oli balaze ate bagenze bakasuka emikono mu bbanga wama ulaika bil mu'minin awo bibakafu nambe tebakkiriza biri waabwe wadde ebiri luddawa ewuwo ate bebeereesa obalamule ate kyobalamuddeko bakoze batya wama ulaika bil mu'minin tuli fenna tulabyewo nti mu Tawrat mwalimu nti omuntu bw'ayenda nga mufumbo kiki bayita omufumbo nga yali akoze eki awasizzaako okuwasa okutuufu ne bw'abeera nga mukyala we yamugendako emyaka ana egiyise kasita ayenda bamukuba mayinja si nnamula ya Qur'ani yokka wali bwetu bwe yali mu Tawrat tuli fenna era mu ngeri y'emu tulaba nga ezzembe ly'obwenzi lyali ddene mu Tawrat tulijja luddawa wantulijjeewo ekisooka ne tulijje n'ewalala tolaba nabbi maada Maryam maama wa nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu bwe yajja n'omwana ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya wange bwe manyina wa harun yaina muganda nga maita harun maryam katare so mwana tibamanyi mwamiwe ma kana abuki mura'a sawin kitau tabanku musajja mwono nefo wa ma kanat ummuki baghiya mamoti yali maraya tujjawo chinti mwali mateeka gawe nkyo bwenzi byali ki byali zambi era mongeri yem mwebye byali mu Tawrat kwe kubera nti no muntu watta naye akola atya naye attibwa obudde butambudde katukome wano barakallahu fikum butujjo kutandikira wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.